Now to growing concerns about the deadly coronavirus.
Coronavirus.
Coronavirus. The coronavirus.
Coronavirus.
The COVID pandemic around the world. The world health.
All of Ukraine and Russia, they are.
A Russian helicopter being shot down by Ukrainian forces.
Walking a plank to escape. 2,000 more people fled Irpin, navigating a destroyed bridge, leaving homes bombarded on the weekend. People are terrified.
Yetu jese Mungu nijiheti korenye sijeza haruhije kadete yurushisho ibaze mu mutima wawe watati chingumeho ichimani gushakaho nuko wapi hanubu ibaze mu mutima wawe watati
Intambara z'urudaca n'indwara z'ibyorezo byahitanye benshi muzi ni kuki se mwe mwasigaye ibaze
ibaze mu mutima wawe
ibaze
watanze ingumeho imani gushakaho nuko wakwihanubu
ibaze
ibaze mu mutima wawe
ibaze
watanze
Yesu nukaho kumwumvira ubugira mu byiyisi bizashirana nayo ikibabaza Yesu nuko aho kumwumvira ubugira mu byiyisi bizashirana nayo
ibaze ibaze mu mutima wawe
ibaze
watanze ingumeho Nuko wapi hanubu
ibaze
ibaze mu mutima wawe
ibaze
watanze ingumeho
wewe
imani gushakaho nuko wapi hanubu
Ibaze
mu mutima wawe
ibaze
watanze ingumeho imani gushakaho nuko wakwihanubu
ibaze
ibaze mu mutima wawe
ibaze
watanze ingumeho imani gushakaho nuko wakwihanubu
Ibaze
mu mutima wawe
ibaze
watanze ingumeho
wewe
imani gushakaho nuko wakwihanubu.
More music at gospeljingle.com.